Kumwa mojo, ati potole ya mojo, maybe ni mwamu na wamu manje chano taiba na masoja wana timbu kusa wansa na joina washimu chindi kwanga mashichite na joina ngalibe na soni ati watamisa wana marosa na joina kulebe na soni ati dine pambule kefiga na joina na wabe kuchenji mpaka na waka video na joina mabesebe kumetinga disufura dijino maraisi pamula nduwa makome chivakashana mapundu
downloaded from